Nibaki kwa wako, fura yangu wepo wako, baby yeah. Ukweli uko peke yako, nimeridhika mimwe zako, baby. Wengine wana ulicho nacho, chako changu changu chako,
changu ni chako.
Kukuwacha siwezi bado, kukuchoka ndo kwanza bado, baby.
You're my beautifier, take me higher. Oh my love, my desire, wangu mwaya. Oh my love, my beautifier, take me higher. Oh my love, I desire, wangu mwaya. Na wewe bu, mstaki nchelewe, wajanja wasini ziti kelele bu. Yote sababu ni wewe, nafanya kwa ajili yako. Sababu ni wewe, nafanya kwa ajili yako. Nistiri kipenzi nisige umbuka, ikisinzia nifunike shuka. Siwezi kuchepuka mina kuokopa, nani kama uji kwako natokota.
You're my beautifier, take me higher. Oh my love, my desire, wangu mwaya. Oh my love, my beautifier, take me higher. Oh my love, my desire, wangu mwaya.
Much money.